Akka bultan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan har'aa kibxataa wajjin 22 bara 2022 biyyatti immoo wajjin 14 keessumee isaan keessan galgala har'aa an Nagusuu Taammireeti. Ajjechaa torbee darbe naannoo Gambeellaatti humnootiin nagahee eegumsaa naannichaa akka raawwatan namoonni ijaan argan sagalee Ameerikaatti himuu isaanii mootummaan naannichaa gama isaatiin walitti dhukaa isaa wajjin 7 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifameen saboota garaagaraa irraa kan ta'an namoonni meeshaa hin hidhatiin 17 ajjeefamuu beeksisee jira. Amma naannichi nagaa akka qabus ibseera. Ajjechaa namoota nagaa irratti Gambeellaatti raawwatame sana kaafaa'uun qaama walabaan akka qoratamu gaafateera ibsa baaseen gama biraatiin. Obboleessa hoggansa Abaaboo Lammii Beenyaa kan ta'e Hundaa'ol Beenyaa naqamteetti humnootni nageegumsaan ajjeefamuu maatiin sagalee Ameerikaatti himuu isaanii guyyaa baqattoota addunyaa ilaalchisee immoo gabaasota qopheeffannee kan biroos ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduu addunyaatiif bafqaadu moroda.
Akka fuunetti bultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Biyyoottan gaanfa Afrikaa gidduutti nageenya buusuudhaafi akka galfannaa alaa hambisuudhaafi Chaayinaan qophaa'aa ta'uu ishee gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Chaayinaa Xi Jinping walga'ii mata duree bulchiinsaafi misoomaa jedhu jalatti yeroo jalqabaatiif Chaayinaadhaafi biyyoottan gaanfa Afrikaa gidduutti taasifame irratti ibsaniiru. Walga'ii wixata kaleessaa Finfinnee keessatti taasifame irratti biyyoottan gaanfa Afrikaa jaha hirmaachuu isaanii kan ibse gabaasni Aliimaa Atumaanii jeequmsii fi walqoodinsi naannichaa ol ka'aa jiraachuu isaa bakka bu'aan Chaayinaa dubbachuu isaanii ibseera. Yommuu nageenyii fi misoomni walitti bu'iinsa keessa jiru kanatti sammuun bara waraana addunyaa qabbanaa yookaan Kooldi Waarii fi siyaasni aangoo ol ba'ee mul'achaa akka jiru kan dubbatan jiilli addaa mootummaa Chaayinaa.
China will continue to support countries in the region to uphold the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security.
Ilaalcha waloo hundarmaachisaa wal gargaarsaaf nageenya tasgabbaa naannicha keessatti mirkaneessuudhaaf Chaayinaan biyyoottan naannichaa bira dhaabachuutti fufti. Nagaaf tasgabbii naannichaa eeguudhaaf gaanfa Afrikaa keessatti akka sagaleen qawween dhagaamne gochuudhaaf.
Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti gorsaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed kan ta'an ambaasaaddar Redwaan Hussein biyyoottan gaanfa Afrikaa rakkina iyyumaa, hongee, godaansa seeraan alaa, baqattummaa, shororkeessummaa, jijjiirama qilleensaa, jireenya ofiirra buqqa'insa biyya keessaa, itti fufinsa wal waraansaa fi furmaata kennuudhaaf fala addaa hordofuu akka qaban hubachiisaniiru.
The nexus between peace and security development is too obvious to be elaborated here. Making the region free from the burdens of war and conflict and ensuring peace and security.
Walitti dhufeenyi nagaaf tasgabbii asirratti waan gad fageenyaan ibsamuu qabu naannicha gidiraa wal waraansaatiin walitti bu'insaa keessaa baasuudhaan nagaaf tasgabbii mirkaneessuun garee hundaafuu dhimma dursaa itti fufinsa qabu. Uummanni naannichaa agammaa gidiraa gaga'u argeera. Rakkinaaf garaagarummaa keenya akkaataa qaroomina bilchina qabuun ilaaluutu nurraa eegama.
Walitti dhufeenyi yeroo dheeraadhaa fi Chaayinaadhaa fi Afrikaa gidduu ture michummaa daldalaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa kan ibse gabaasni kun Chaayinaan siyaasa biyyoottan Afrikaa keessa seenuudhaan inni ammaa yeroo jalqabaatiif akka ta'e hubachiise Chaayinaan Afrikaa irratti jijjiirama imaammataa taasisuudhaaf deemaa akka jirtu eereera. Hoggantoonni biyyoottan baha Afrikaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal arguudhaan akkaataa waraana waloo Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik keessatti bobbaasuu danda'amu irratti marii taasisanii jiru. Yeroo ammaa wal waraansa humnoottan mootummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi garee hidhattoota M23 jedhamu gidduutti taasifamaa jiru. Akkaataa dhaabsisuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf wixata kaleessaa Naayiroobiitti kan wal argan hoggantoota Burundii, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa fi Koongooti. Gareen gurmuu hidhattoota M23 jedhamu erga lola jalqabe waggoottan kan lakkoofsise yommuu ta'u kutaa baha Koongoo isa albuuda warqee fi pilaatiniyeemiitiin badhaadha ta'e to'achuudhaaf kan socho'u akka ta'e ibsameera. Garee kana deeggaraa jirti jechuudhaan Ruwaandaa irratti komee kan dhiyeessaa jirtu Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik jeequmsa naannicha keessa jiru laaffisuudhaaf waraanni humna hawaasa baha Afrikaa jedhamu akka hirmaatu ni barbaaddi. Gareen kutaa baha Afrikaa bakkeewwan Kiibuu Kaabaa, Kiibuu Kibbaa fi Ituurii jedhaman keessatti waraana bobbaasuu barbaada. Umna warana bubba ukana kesa, misensoni warana motumma Uganda fi Rwanda, itimakamu hintabanu ejannon jadu, kara Congo Democratic Republicin, ya chajira chunisa gabasamer. Akala blengar garsana mwajira nutim, walwaransa Congo Democratic Republic kesa, wagotan shanandarbani ifturen, namoni kumadigdami shantaan kaysa nigan lakisani ya mubakatan, namoni kumashantaan gara Uganda tibakachudak, dirkamu isani, gabasni Muhammad Yasufi, Nairobi Ravio edak kendese, ifse. Binjamali kesati garenit atota, maka islamu matin sochuan, sivilo tarrati halillara watanin namotan ibatoko soddomi lama adjesu isani, motumma mali besisejir. Adjechan kuta wala kesabi yatti, mopiti kesati, watabaji kuda saddet galgala gandotan sadi kesati ra watamekun, sena wala tibu insabi yatti wat gotan kuda lama kesati, isa jalkaba taun isati fi, motumma loltota mali gandabi yale sagu ya sadi fi, lafsun isa gabasamir. Karabirati, halmo walfakatuni anga onninano, akamadda odu ajansi France presiti himaniti, hidattoni kuni torbandarbe baka ibaak jenamu kesati, sivilota soddomishan adjesaniru. Akasumas watabaji kudalama achuwa mali kesati, kutabi yati manaka kesati, baka izingaz jenamuti, sivilota giddami lama akka adjesan gabasamir. Torbandarbe biya olla mali, kaba burkina faso, baka siyete inga jenamu kesati, hidattoni maka islamu matin sochuan, sivilota saddeta mija ajjesu nisani gabasamu nisa nibekam. Omni warana motumota gamtomani mali kesa jirufi minumsa jirame bekamu halella watabaji kudasaddeti wala kesa mali tira watamikana balale fachu nisa ibzamer. Kun sagale amerikate. Gargarsina momalla mile Syria milioni afurta anufi tasifamature akka itifufu barresan mumme motumota gamtomani Antonio Guterresi gafatani jiru. Antonio Guterres walgayi mana mari nagenya motumota gamtomani irratti gafid yesanin gargarsi kanandura karabiye tarkitini kabaleta Syria senature akka itifu kantasi sumurton kanandura ojirature lakkofsa diddami shan saddettami shani waggato kovarum samunisa baye barbachisa akka daye ibsanir akka Guterres jiranitti lammilen Soria gargarsi kun barbachisu kesa harki saddettami dubartota fi daiman gargarsichi kara motumota gamtomani tifi dable gargarsa namo Matin kan kenna buye mutau walgayi mana mare motum motagam tomani biyotan kuda jan ke satti hirmazanin adolesta kuda ni murti ittufuinsa argachu baba dabata minanya ta addunya WFP dabalate ogantoni dabile gargarsana momaja torbandarbe ifsabalo dambasanin murtona kata gargarsa Syria kun akka harum samu gafachu nisani bekamer dabanni motum motagam tomani lamile Syria biya ke safi biya alat gargarsa barbadani ifkan olu gafi gargar Sebilioni kudani diesejar. Syria ni frasian gargarsici karamutumma Syria tini tasifamu kaba jechajo. China ngafi gargarsici eresu akain degarre. Pakabuan China ifsunisani gabasamer. Ordokto sekenya oduwan arrakam nukanuma kopile kenya paniwajin turtigari.
Tole kun sagale Amerika saganta afan oromoti gara gabasale harafi kopaniti China. Nano Gambellati unoti nage gumsa nanicha torbandar bekesan namota mesha urana hin hidatin heddu ajesu jan argine namoni jedan sagale Amerika timani jirani. Misensoni humna adda fi polisi idle Gambella abao shane da jechuran dalatota oromo fi sabote brole ajesan jeda jiratota sanakesa toko motumanna nicha humnota motumma fi repelotota jidduti dukasa watabaji torba bara kuma lama ko dafur akala ko to petas famenni dalatoni me shawara nan hidatin kannen sabota garagara ta'an ko torba ajefamu beksise yero amma naganna nichetti devi hojin idle egalera jeda nagur marka kanarratti gabasa qaba
ajji chara watame rajadan jiratan sababana ginye sanitif makan sani akkenif samne gafatan akkasidu batani jiru
dukasa guddatre gafatata ganama sadi kulama walakara jamare ergi wanto ditaten kontai bodetti garakumaratti worani motuma okeshini liwali kan gambe lakan sani polisi sami tiyo jini ni tokotawu da ni abao da. Abao shane da sinje chura na maa naga jesatura ni da. akenya nanno gonder safari manisre to ko beje jolle chakka da hoji hoji tani umna bulota jarren sana manato ko beja jolle ko to ko beje ba tani kana jigen di yali ko ton sani subera musti jan kan ni galiba ne dine fa akaso mas tay mo hala soda tin jidder sora sadi ka debber ba to refi la masadin baranda lokini sim mo manana ma jalatti kan duddwan jiren hira mu cham gana masana lay janar gebe ko mu cha asan jira mu tokko mu cha mu gidi asanan basera ma girata ma gambilla kana te hospitala te guddete mu cha sana fa yero sasan video sale dai jira
halilan kun karawotame akalakkob se etiopiat wotabaji tor babarku me lamafku dafur humno tenage gumshamo tumma fidatto tejiddut ukasabana me hordo feto da kandubaten gurmu ritelol tota adabil summa gambilla ganeg jechudan fuamo kasumasimo motumma shani jechudan kawam worana bil summa woromo gurmu ditto teken neni kan fuamen humno tenage gumshamo tumma wali Torbandar bekis walit ukasaba nusani gawasun kenya niadatama wiyasanetti kan dubbisne dubbihima idla dunya warana bilisumma oromo obbo odatar bi wiyasanetta sagale amerika timanitti magalaga ambilla kisetti dula warana gekisu sani dubbatani turan magai sani jiratan dubbachun barbanne kanbran ajjecha namota nagarrage jadefi halatti refi sani awana mize akastifsa
namota diddama sassabiti police mamriyar gafa guji dubbiti dalati gafa dubbiti dal namadi jamaati mataraashana ittufufi neme shaniyo jintaani rasanaawchi worana jiru jani politika tanalishani jaata motor baatame caalaagi sassabani sino trakiraani idubra tawala miskasana simajira isabukketti
jiraata magalati kanbran walitti ukasa sana wordofe magala gambilla kisetti ukasni baname bakka mattu mazuriya jadame waamutti haleti hiryanko magala gambilla kisetti jif mejed akastifsa
shena sulatabadro naga buzuma ko naga yellem እኛ ጓደኛችን ነው ግን እኛ ተደውለልን የሰማነውኛ በቦታው አንነበርን
ወንተ ጉያሰነ ሁለት ያንገነቲን በኩ ሪያንኪ ኞሳና ጀደማ መነገራጂ ኪሶጀታ አካጄፈሚ ቢልብለሚኑ ቲማሚ ከነጄሰሚስ መርፈተ መቱ ጀደሙረቲ ከሚሰተሩ በንደርቤ ገረገልገላ ቢልብለኒ አካጄፈሚኑ ቲመን ወይፈሳይን ርገኒ በከት ያዋለሚስም በኩ ነሞተ ነገቀበይሰ ለኮፍሳን አፍርተማ ኡልታን ቡዴነ በርባች እፈንቱ አጄሰሚ ኮገናም ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኢናኑ ጋምቤላ ኦፖ ጌቷዲን ወጠበጅ ጦር በበርኩመ ለማፍቁ ዳፉር ሁምኖተ ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ሪፕሎቶ ተጅዱት ወልቲኩ ካሰበነሚ ሪፕሎቶዝኒ ኢሮ ሎሊበነሚ ሁምና ወልቲተው መሎተ ገራ ገራፈ የደሙን የሮሚልቁፍ ቱራኒቲ ሁምኖተ ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ተርካ ፊንረት ፍቅተሜራ ጀአን
ነበረው ዲባብ ለሁሉም ክሊየር ቢሆን ጥሩ ነው ያለው ኦነሽንም ዳነክት ቢሆንም
ሃሊቱሬ ኦሶንዱ ማፊፈቴ ጋሪዳ ኢላቶትኒ ኩነን ሎጂስቲኪ ጉቱ ተይን ቀበን ሎለከነኬ ሰቲ ቶኮ ኡፈተ ከራያት ሰብያ ኒከምብራኒሞ ከኑምና አዳውሮሚያ ካኑፈተ ሁምና አዳብኒሻንጉል ከምብራሱ ኡፈተኒ ከኒሳነር ማተን ከናፉ ወልመካቱሬ የሮሎሊ ሁምናው ለትተው ዋን ጅዱ መጋላት ሉለሪን ሲፈማቱሬ ኡፈተ ግድረተኒ ቲከን ሎላትረን ኢደቶትኒ ኡፈተ ሴራ ሎልቱ ተኮራ ኤገሞ ከሳኒን ኡፈኒ ላላቱሬ ኢፌንሲ ሳኒ ኤረናዋን ቀቡፍ ኡፈተ ዱበርቶታ ኡፈቹዳን ከምባኒስ ቱረኒ ጅሩ ተርካን ፊን ሞቱማን ፍረቴ ሰበቱ ኩረቲ ከምቡሬ ፈሚሚቲ ሰበቱ ኩቲ ዴሰኒ ላሉን ስሪሚቲ ኩን ሆሎላ ሆሎለ ከነከኒ ነፈርሳጅረን ነሞተ አባውሽኒ ወጅን ካዩ ቀበኒ ጀጭንዱበተን ሎለከነ ቂሰትስ ለለቶትኒ ሰውተ ገራገራ ቢሻወራናይ ንጠቲን ኩለቱርበታን አጂ ፈመኒሩ ጀጭን ይተደበሉን ይፍሰኒጅሩ ኦቦጌቱን
ሲቪላን ሞታል ወይ በጦርነቱ አው ሱሚታደርለም ሰው ሞቷል የሞቱ ግን
ሎለከነ ቂሰቲ ከንዶን ሲቪሎታ ከንጀደሙፍ ኤየን ሲቪሎኒ ዶኒጅሩ ሰዋኒ ቲዶኒ ፈሞ ሉሊቺ ዋን ድዱ መጋላ ተዴም ሲፈማቱሬፍ የሮሜሻን ኡከው ረሳስኒ ፍረምቤኩ ሰበስ አመንቲስ ኡሙሪሽን ቆዱ ነምኒሄዱ ሲቪሎተ ኬሳ ዶኒጅሩ ከንዶን ገሩ ሰበቶ ኮራ ቆፈሚቲ አኝዋክ መጀንግ ኒዌር አማራ ከምባታ ኦሮሞ ለለቶ ተሰበገራ ገራቱ ሎለከነ ኬሰት ድዌ ሲቪሎትኒ ሰበገራ ገራራ ዶን ኩደቶርባ ጀቹንዱበተን የሮማ ከነሶቺን ኢድሌ ወጂ ሞቱማፊ በለሊን ጥያራ ፍንፍኔ ራገረጋን ቤላ ታስፈሙ ጀልቀበሜራ ኤርገ መሪን ጅራቶተ መጋላጋን ቤላዎችን አዴንሽ ከመ ነጋኒስ ዴቤ ረጀቹን ዱበተን ይጅሩ ሪፕ ጀሉልቶስኒ አጀቻነ ሞተረቀቀብ ሚጣቃማፊ ሁባቲ ቀበኛረገውላልጭሴ ኮሚ ሞቱማን ረትኤሱፍ ዴቪሰኒ ሞቱማ ኩመታትሩን ሳንያደተማ ሚኒስቴሪ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽኒ ፌደራላ ኢፍሰባሲን ሞቱማን ጉቱቢ የቲኬሰት ነጋቡሱዳፍ ሶቺ ለቶታል ድሌፍ ሽሮርኬ ሱማቲን ፈረጀመን ደንቁዳፍ ተታፊውን ለገሌስ ታሳጅራጅ ኤራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
Kongresin Federal Oromo giddu kana ibsabasen ajecha deyna nanno gambelletti namo namota nagarratti rawota mijjede qama wala bankoratame akka qulqullahu gafatejira kasumasi video deyna media wasumarra tamsasame kan humnonni nagegumsa murti seran alan ajecha rawochu agarsisu akkasuma akka qoratame qulqullahu gafatejira motumma nanno gambella rakko deyna umamen lubun sibilota qoratorba darbu vexe ture udubratin magala na kamte kesetti barata hundaul benya oblesa misensa hogansa bawo amma manaida jiru lami benya kante torbandar bekesa hunota nage gumsa motummatin ajjefamu matinsa sagale america timani jiran udukana lalchite angota magala na kamte ste kananno romiarra debi argachu dab cerraqi ngone haga matti milkone saidam totu gabase
Kongresin Federala Oromo tibbana ibsabaasin ajjecha bakka adda addaatti raawwatamaa jiru balaaleffateera. Ajjechaan lammiilee nagaarratti raawwatamaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Keessumaayyuu ajjecha tibbana naannoo Gaambeellaatti raawwatame caqasuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Kongresii Federala Oromo obbo Xurunee Gamtaa dhimma kana ilaalchisuudhaan ejjennoo paartii isaanii ibsanii jiru.
Ajjecha Gaambeellaa keessatti raawwatameeti. Isaan boodallee ajjecha raawwataman jiru. Mootummaarraa isa kennamus miti. Yookaan immoo qaama sirna mootummaa. makana morme kapsaurras miti no imisenso ta kenyarra lamile kenyarra ajje chansu na kamita karawotame yenyura ta karawotame koranne atamba fanetu kani ifsa kana bafnu male abalu ta jese abalu anmo ene worri abalu mo anamiti kana jese motumma ta jese jejidan ratundo of nemiti
tibanas qamule motumma ufanna sera ufatani nanno Gaambeella ta ajje charawotame kan ipsu video marseriti hawasu marana na ature ilal sudan ajje chankun qama walabatin ha ratam jechun gafate kongresin federala ormo jechun obuturre ibsanirum ajjecha fi buqqati lamile naga yero gara gara trawatamu motuman tigafatamu mafudachu qaba jechunis obuturren ibsanijirum
ittiwamamuda fi ittigafatamumma furachu ratti qama akkafege jiraturra qama sheerani hunde sami sheeran ojetajiru biya kana hogadanjiru biya kana bulchanjiru kanjedu ittigafatamu afarata karato kolama nagenya lamile yegudanda utrajira motumani kamprati nimmo sirna kana ratte dellane nama ala bayel ofit deebisuuda motumman ittigafata mummaada fi ittiwama muqaba
motumman nanno Gaambeella sababa rakko nageenya tibana mudate lubbun namota naga 17 darbe rajechun ibse jira dubbihima motumman nanno Gaambeella obbo ugatu adingi ajjecha humnota nageenya tibana raawatame video marsariti hawaasu marat gallakifame ilal sudan akazedane rum
kako video ga taijo nannata yesawi motum magalecha nyam mikabalala yemin kabala ምክንያቱም እንደመንግስትም መጀመሪያ ያጣላለም ነው መልታለ በተለይ ከነ ባሪ የተደረጋች ሰዎች ምክንያቱም መርቆኛ መቆኛ ሰው እየተዋጋ ቢሆንም እጁን ከሰጠ መርቆኛ ነው እንጂ አይከደልም
ቪዲዮ ግን ለክፈሜ ወሊ ወልቀበቴ ኢብስ ኮሚሽን ምርገነሙ ማ ኢትዮጵያ ባሴ ኑቲስ ይፍጠና ሰውብኒ ኢትፍጠኑ ፈሞ አከሙቱማቲስ ከናንድረ ኤርጋኑ ተደብርስን ይጅራ ኬሱ ማነሙኒ ናሙሴን ቀምኒ ተቆጥቆ ንይጅሩ ሰውብኒሳ ለም ኢሮቦጀሜ ቦጀሜ አርከከነቴ ኦሶሎ ለከይሰት ተይዩ አጄፈሙን ቀቆምኖት ነገኛ ተቁቶኮ ከነከን ጎደን ጅራቹ መሉ ኑቲስ ቆረኔ ተርካም ፊፍረቹ ጀልቀምኔ ጅራ ወንቶተ ወርባች ሰንታኔ ከን አገር ይበት ለምኒኩን ሄደታስተው ሲቪሊ ወንቲ አመተዳም በሄቤ ከመንጅሩ ለሞትኒ ተወኖ ጀል ኦልፈመኒ ቆረተማዋን ጅረኒ ረጋፉና ነሚራ እኝማሪሳኒ አዳኒ ባፈማ
ኦበኦገቱን ትደበሉዳን አንቀና ሙሳ ከነን ቀበኒን ጎችራወተም ቆረቹን ሲረት ዲኤስፍ ቆረኑ ገገፈማ ጅራጅረን ኮሚሽኒ ምርገና ኢትዮጵያ ትበነ ረኮ ነገኛ ናኑ ጋምቤላ ትምደት ኢላል ሱዳን አከብሴቲ ነገኛ ነሞታፊ ተዝገቢ መጋላ ምርከኔሱን ሆጂ ጆተው ኢብሴ ሆጂ ከነራወቹፍ ተርካፍ ሆዋን ፍራታማን ዱዳ ምርገነ ሞማ ካን ኤገተን ተውቀቡ ጀቹን በቲ ሴራ ዳይሬክተር ኦላና ኮሚሽን ይቻ ዶክተር Daniel Baqqalee ibsa kana keessatti akka jiranii humnoonni nageenyaa tarkaanfii lubbuu balleessuu fudhachuurraa of qusachuu qabu. Gochi seeraan ala raawwatame qoratamee seeratti akka dhiyaatu jechuunis akeekkachiisaniiru. Gabaabiraatiin obboleessa qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa kan ta'e Hundaa ol beenyaa humnoota nageenyaa mootummaatiin magaalaa Naqamteetti ajjeefamu obboleessaa Bofraa ol beenyaa ibsanii jiru.
Qaamolee mootummaatiin jechuudha magaalaa Naqamtee keessatti kan ajjeefamu. Magaalaa Naqamtee naannoo Rift Valley Yuunivarsiitii Jimaata galgala. Egaa waan beennu qabnu ijoolleen karaa marra deemaa kadha odeeffannoo akka qabnutti karaa marra deemaatu jiranidha poolisiin kan dhufaa sabane sanumaanidha jechuudha egaa warri kaanii madaanii inni kun kan ajjeefamu.
Akka obbo Firaa'ol jedhanitti waxabajjii 10 bara 2014 gara galgalaa magaalaa Naqamteetti dhukaasa ture jedhan.
Odeeffannoo nuun akka maaliitti qabnuun dhukaasni sun sa'aatii 11 kaasee amma sa'aatii 2 ture waan jiru odeeffannoo qabna booda reeffi argame immoo reeffa mucaa kanaa ta'uudha jechuudha egaa kan adda bahee uummanni hundumtuun iyyuu babbaqatee odeeffannoo keessa egaa nusi isa ta'u dhageenye homaa sa'uun tokko hin jiru inni barataadha barataa kutaa 12 qormaataa qophiitti jira sana gidduutti dhagaa kan hin ajjeefame jechuudha. Xiyyeeffatameema waan godhameedha moo kuni waan baasa maal jedhamus nutti hin fakkaatu nuti xiyyeeffatame akka ajjeefameedha sababni isaa uummata amma sana keessatti bishaan kun qofaan ajjeefamuun ittuma yaadamee karoorfamee jenneema fudhanna malee waan dhukaasa qaama kan biraa wajjiniin walitti ta'e sana gidduutti waan jennus hin qabnu jechuudha.
Hundaa ol beenyaa ajjeefamee guyyaa 4ffaatti kaleessa gara galgalaa akka sirni awwaalchisa raawwatame obbo Firaa'ol ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa hundaa ol ilaalchisuudhaan qaamolee mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamteerraa hanga naannoo Oromiyaatti akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise hin milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waxabajjii 20 kaleessaa kabajamee kan oole guyyaa baqattoota addunyaa sababeeffachuudhaan baqattoota Oromoo mooraa adda addaa keessa akkasumas kan Liibiyaa fi Masrii keessa jiran haasofsiisnee kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Jaallanneen dhimma kanarratti kanneen biroo haasofsiistee qabdi kutaa lammataatiif inni xumura kunooti.
Daangaa biyya Sudaan kibbaatti dhiyoo kan ta'e mooraan baqattootaa Kaakuma Keeniyaa keessatti argama. Haalachi keessa jiru baqataa tokko gaafadheen ture akkas jedha.
Jireenyi baay'ee ulfaata wanti duraan namaa kennamaa turellee amma baay'ee xiqqaadha. Xiqqeenya isaarraa yommuu wanti isaan namaa kenna waan akka misingaatti baay'ee jireenya ulfaataadha. Duraan illee wayyaa qaba ture taawwatuma daawwataatti waan hundumtuu xiqqaachaa dhufe amma wanti isaan namaa kennan jiyatti waan kiiloo 3 nama tokkoof kennamaa zayitii liitira 1 guutuu kan ji'aaf kennamu baay'ee rakkisaadha jireenyi lafa sana. Misingaa ta'uu kan kennamu misingaa fi darbii immoo waan akka. Kikkee karaa kana kennu sunu baay'ee xiqqaadha waanuma shilingii keenyaa 200-300 xiqqaa sunii. Baqattoonni kan Itoophiyaa jiru Sumaalee, South Sudan, Ugaandaa, Kongoo, Ruwaandaa fa'aa jira. Burundiin illee baay'eedha. Kaampiin dhibii tokko kan banamee jira kalaboo jedhani. Manni isaan ijaaranii namaa kennan lafisaa akka malee waan oofu mana isaan ijaaran keessa jiraachuun ni ulfaata. Namni gaafuma isaatiitti tattaafatee mana waatti qoo'ayyaa qabu ijaarrate keessa jiraata. Malee kan isaan namaa kennan baay'ee gaggabaabsuudhaan lafa gammoo jiree qaba.
Mooraa sana keessa dubartootaa fi ijoolleen baay'eedha.
Dubartoonni dhiira caaluun oolan baay'eedha. Namoonni abbaa manaa fi haadha manaa maatiin hedduu jiraanuu maatii qaba.
Gama kaaniin mooraa Sudaan keessaa kan kutaa gaadaarii firra haala keessa jiran gaafadheera.
Magaalaan baqataa lamalee akka baqataatti hin jirru mooraa kuni irra jiruu fi dhibbatti sadarkanii kan waraqaa abbaa biyyummaa qaba. Yeroo inni dubbisu warri mahaanis yeroo dhufanii ni biiziidha. Yeroo hin qabnu hin deemina jedhu lammata deebi'anii hin dhufanii 2013 dhufne naannoo kanaa. Erga dhufee mooraa kana seenee pirootestinii dhimma baqataa hin argine ijaanii. Seeraan ta'anii baqataa kana haasofsiisanii waan irraa dhiyoonnoo ta'an hin qaban. Kana keessatti baasiin hin jiru dhiyoo kana moorichi maddaan koolanii kan waggaa tokko sarara seenanii kan jajjaa sarara seenanii ji'a tokkotti itti gaafatamaa mana tokko keessaati maqaan tokko deemee horii umudaa biyya kanaa 38 kennanii eegas wanti hojjetamu hin jiru dhiyoo dhukkubsannee saawulii yookaan riferaaliin hin jiru dhiyoo riferaaliin barreeffame immoo ijaarsiin isin keessaa jedhu achitti horii barbaada kun hunduu rakkina hedduudha.
Nyaata faasiniin kennanii.
Kennani warra migira ture qataaluma irkiraa ta'anii akka baadiyyaa ta'anii horii dheeraa qabanii lafa qonnaa qabanii isaanuma ajjiin qixxee jallee qixxee sanarraati harkarraa afaanitti ji'a furtuu hojjetamti yoo baay'atee keessa shan jinja arganna isheedhumaan of karra narraa waan hafee waan biraan hin jiru. Isani ungurgura ma wara kore umatatu jaga di kanji dan itu esen itu ungurun nama ti kebun pasir dari da. Dia dari mana pasan aje ni jaga kita ni ni isan makan dua dah isan makan kat sini kan. Mereka kami nama kanor johu amam mati orang pun serba kata dia nama makan tu pun ini tak kati saya reti tuar jenne jaga kita ni pernah kita ni berbanda. Jangan kamu murah kan sesuatu yang baru, mereka semua sisi hanya sesi bukan nama tujuh amma tujuh ni akan terpatah jadi kalau hari wajib ni akan terpatah semua sisi rukunya kan wajib ni nanti ayam negara jadi kan tak kalau baca nak kami jadi mungkin hubung sisi kita yo mereka jaga tinggal di mana ni.
Afrikaa kibbaa keessatti baqattoonni sababa jibbiinsa lammiiwwan alaan miidhaan nurra ga'aa jira jechuun baatii darbee qabanii waajjira tokkummaa mootummootaa duratti akka gara biyya sadaffaatti isaan dabarsaniif gaafataa jiran. Hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa keessatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Abdurrahman Muusaa gaaffii baqattoonni dhiyeessan irratti jijjiiramni argame jira jedhee gaafadheera.
Laki wan kau yang kamu amat cuci amat yang terkaca si asas si terkaca uma organize detesi deh macam mana? Wan ini kau yang jiru. Kenya bi am negara modum mara wala bahkan fakta sukani fakta sosa bi jangan kesi jiran. Argi jisu fi wari bi jangan kesi sukani koru modum mara fakta kuni uji ke nyonora puratani cara darja si lafanos terpisani waraka seratin alat bi jangan kesi jiratu mana ya alat deh mana mo koricha umani ke nyarga cukupu jangka mana subanya curani waraka terpisu karena abi isan kuni jirat cuinka bani yo lembam wari seran alat bi jangan kesi jiratu Rabau kawajerni, mana-mana rademani, sukira rademani, waraka kebi dijani akan nama imigresina. Telwalah rademani, gafa tu, jauh waraka kena lagi. Nalgan memo, si tanu, si tumu, si agensu, nama bayi tu dia lama sedih kerana kejati arkekan itu ejira. Hara nama tu jira je tu lah. Karena memo tu mani, apa ini? Dulu ada pernah halik kerja diwan tau kapu mesti seran. Alah untuk tani je hidup besar. Ia rasi, lawan rasi memo anggota proteksi korupun kau je tu lah mana.
Addi Afrikaarra gara Yemenitti na dabarru harmeen tokko haala mooraa baqataa keessa akkas jechuun na ibsaniiru.
Wallahi rakkinni nuti keessa jirru rakkina jajjabaadha. Nama mana hiraa jiru fi numaatu tokko jechuudha. Rakkinni keenya guddaan maan talaatitti bakka kanatti dhiibtee deemtee itti waa funaannachuuf dandeessu. Magaalaa qabattee deemuun dandeessu. Bakka kana rakkinni nuukan namaa gahee hin qabnu manni haalaa gahee hin jiru. Wukuuf salphaasumatti aduu eega waaraa jirra waa ta'e. Ilmaan jira maraataa jiran barsiin kudeedamte yaa ilmoo wajjin sadeemte ilmoo sanii rakkinarra gahaa dubartiin bakka kanatti rakkinniifi ciccimaadha. Bara diigama lataa wal otoo biyya teenyaf deebuu ka dandeenyu taate asitti akkanatti way gubannaa bara jira kana. Namni bishaan qabbanaawa malee hin jiraatu bishaan qabbanaawa san hin arkannu. Akkuma qabbanootuu takka ta'e ilmaan keenyaa wajjin hamuura itti baafannu yoo arkanne ni ta'e namaan hin feene nuti.
Dhaggeeffatoota keenyaa kanumaan hin kanaaf jedhe xumura. Nagatti anjala ne gammadaati.
Ega sagaleen Amerika sagantaa afaan Oromoo qophii harraaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa. Miidiyaa hawaasummaa keenyaa karaa feesbuukii, tuwiitariin, inistagiraamii irratti argachuu dandeessani. Marsariitii keenya irrattis VOA afaan Oromoo.com yoo jettan isarraas nu arguu dandeessu. Sagantaa keenya kan guyyaadhaa guyyaatti tamsaasu irratti oduuwwan haaraa fi ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuus hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa nama daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee. Akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa fi qindeessituun immoo Tigist Gammeeti. Keessummeessaan keessan galgala kanaa Annugusuu Taamiree, hojjettoota teeknikaa, daayirektaroota ogeessota waliigalaa as istuudiyoo 53 keessa jiran waliin qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula.